Valade shiwili andi Bebu kishe niwele sa Valade shiwili andi Wofwe iwe Ichila ngachapwa Lisumbulwe shina yobe Ichila ngachapwa Yesu Ichila ngachapwa Lisumbulwe shina yobe Ichila ngachapwa Yesu Chile fire shina yandi ukulumbu popu chile shina yobe Chile fire shina yandi ukulumbu popu chile shina yobe Nakane shiwi
Nakane shiwi yandi ukufiko kuchile shiwi yobe
Nakane shiwi
Nakane shiwi yandi ukufiko kuchile shiwi yobe
Kasuka, kasuka.